Alright, alright,
amat.unaux.com.
Suspense. Are you ready? Okay. Ashuma sikorino Ndiyambiridi ya bale Kumashomwe ya ziwa Nkuzisa mala oka Alimakari moto Nyumba fete kulirongwe Kumakubela wantu Osauka osasia Komanda chita chidwi Ndibanja hili ya bale Somwe ya chita Anga angero kumwamba Mama tomu inga njira Akunza tene ndariso Mama tomu inga njira Akuba seni mwai Mbotom tinga njira Agusungeni mti moyo Mbotom tinga njira Pempelo langa nari Titengere popuziro Kubanja hili ya bale Sanja lopereka Ndilo mweli malandila Anati shanga shanga Chinaola pashirolo Ngakale paipulo Lidaka mpasa isi Sekuti alinasu Sushuru kabale Kumashiku ndi Ndijomu ya sokosa
Soligonize Madam Chacha. May God bless you.
Download great music from amat.unaux.com.